shot in the back of the chip. Dave Bless. Number one, number one.
Forever Records.
Opa, tununa, tununa.
Tukikutana jamani, basi tucheze pamoja. Kama nilisha wakela, tupige chini masoja. Waambie wana, mabibi na mabwana, wasilete kucholana, na wafanye kupendana.
Tantarirantaran, tunaliwacha goma. Yule asiyelipenda, sisi tunaliweza. Mwenye kulipenda inuke cheze. Mwenye mauna simame kate. Ajirushe.
Minataka nilewe, tajishika mi mwenyewe. Napigana kama mwewe, takufanya uelewe.
Sawa, sawa, sawa. Sawa, 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 sawa. Sawa, 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 sawa. Sawa, 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 sawa. Sawa.
Dar es Salaam sawa,
sawa.
Morogoro sawa,
sawa.
Hata Pwani sawa,
sawa.
Hata Tanga sawa,
sawa.
Hata Mbeya sawa,
sawa.
Na Dodoma sawa,
sawa.
Songwe sawa,
sawa, sawa, sawa, sawa.
Utamu kunoga tucheze pamoja. Ucheze kizembe ukapige kamoja. Zamu ya nani leo? Ni zamu yangu leo. Zamu ya nani leo? Ni zamu yangu leo.
Wanatuchukia wasilete utani na sisi. Watu wote tuenjoy tufurahi kweli kweli tukafiti. Starehe ni gharama. Zina watu wake. Starehe ni gharama. Zina watu wake.
Tumesha gakula mapocho pocho. Tupoko fulu makolo kocho. Haa. Guy for down, hey, hey, poor beside. Element for push you man. Hey, wait, give me a mount. Zai, bimbi to bump. You mo, na kola mo. You mo, na koma mo. Awe, chachila mo. Ah ah, kola mo. Lilize ni mo, kike ni mo.
Sawa, sawa, sawa. Sawa, 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 sawa. Sawa, 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 sawa.
Dar es Salaam sawa,
sawa.
Morogoro sawa,
sawa.
Hata Pwani sawa,
sawa.
Hata Tanga sawa,
sawa.
Hata Mbeya sawa,
sawa.
Na Dodoma sawa,
sawa.
Songwe sawa,
sawa, sawa, sawa, sawa.
Shooterman fan base. He forever got you. He featured and played alongside main music. Again and again. Travel record bundle days. Shoot a man hard. Bottom man. Bottom man hard. And you know what it is? Lopa beats in the house. May not see ya. Bottom man hard.
Someone. Someone.
Loud about.
Someone.
Travel record techno.
Someone.